Yeah, obulamu buchuka bulinga sawa. Kano nkawulize mwena babadde okulwange. Abamba kinze ze cop music omukonjo. Obulamu bukaluba watali bisoto gwe noserera. Abagalwa emikwano nga tiwakyali golengera. Baduka ebya kutukako kasita babiwulira. Nosigala bomu bwanamu nigina nga weralikirira. Kyewunyisa nga bakudukira suba nosubira. Life, you never know where it's gonna fade away. Obulamu bukaluba gwabadde kirima enodayo ku zero. Yali strong and heavy nga tokyasawolwa nayadde oludalo. Vimba bola mutaye ngene site nakuba blo. Nze koku music njibadde mwene nze jude entalo. Sembera nkubulire nze nkunyumize.
Goma binebizimu bikwawo bani.
Wow. Mazigage na kabanga nkola ye oyo mukama katondo we kisajja nsasire amponye buno mulumi obulinge bwali baye musire wabulense no kale nzo mutwe yatambula katingana kunjerere wabula mazigano obuga kabotya gamala ne gakala chomanye yo mukama tasobola kulekerera kobere mulwadde wa sirimu kansa wamune biwadde birala banji bajja sunga nguga sekondo kusekerera niyo mukama musabe mekwatera tomutera dala yaine eddagala lya buli kikaera nze muyita mayi dokita wabakiriza tuwali nomwayinza kuwakanya mugambye kobere mulwadde wa sirimu kansa wamune biwadde birala banji bajja sunga nguga sekondo kusekerera niyo mukama mukwate musabe era tomutera dala yaine eddagala lya buli kikaera nze muyita mayi dokita. Komando waluwa suze njara ugambe nga chojo ino jikoye waluwa taswa kutangula mbaka mtu kakofu kakande waluwa basi baba kaluta zengambo wandifu kamide no mwebaza necho cholima mwenyuba joslo metonya waluwa basula mumiala walimusona sede zikula visachi wale batena weza mwambala mwamuli mkukula wakusoswa katono waluwa basi baba saliza zengambo wandifu kamide no mwebaza necho cholina
kuma
Nianza kuna mwena wa meredeo. Zeko music.